You will have a great week.
subax wanaagsan dhegeystayaal idilkiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo isniina oo 29 ay tahay bisha novembar ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood boggana internetka v o a somali com-na waad nagala socotaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaad inla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed waxaan idiin heenaa ood ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo warbixin ku saabsan kulan saacado badan qaatay oo looga hadlay cabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose oo xalay muqdisho ay ku yeesheen golaha midoobu musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya
wasaaraha waxaan ula tagnay arrimaan muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedisocodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhoweeyey
waxaad sidoo kale maqli doontaan somalilan oo sheegtay inay samayn doonto xeer lagu xakamayn doono warbaahinta bulshada waxaan kaloo idiin haynaa askari cadaan ah oo isagu canadian ah oo iskuul ka furay tuuladii uu ku dhashay oo ku taala gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ee xanuunka cusub ee coronavirus oo sii fidaya intaasoo dhan ayaad ku maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida Australia ayaa dib u eegis ku sameynaysa qorshaheeda dib loogu furayo soo galootiga xirfadlayaasha ah iyo ardayda laga bilaabo 1 bisha December ee nagu soo socota maalmahan ra-iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa waxa uu yiri kadib markii waddankiisa laga soo sheegay kiisaskii ugu horreeyay ee nooca cusub ee Omicron ee coronavirus labo qof oo soo gaaray Sydney oo ka mid yihiin mid ka yimid Koonfur Afrika ayaa axaddii laga helay xanuunkan cusub ee dhowaantan soo ifbaxay iyada oo sidoo kale saraakiishu ay amreen in 14 maalmood la karantiilo muwaadiniintaasi ka soo laabanaya wadamada afrikaanka ah marison ayaa waxa uu yiri weli waxaa goor hore ay tahay in dib loo soo celiyo karantiilkii hoteelada oo 2 toddobaad haatan loogu talagalay dadka safarada ku imaanaya in ay ku joogaan hoteelada isagoo markaasina sheegay in dadka ay isdejiyaan maadaama xogtu aysan weli si buuxda u shaacinin una gudbinin iska caabinta xanuunkan cusub ee Omicron la yiraahdo ee coronavirus nooc ka mid oo culusa marison ayaa waxa uu sheegay in guddiga amniga qaranka uu la kulmi doono gelinka dambe ee isniinta maanta taa islamarkaasina ay qiimeyn doonaan go'aanka dib u furista soo hoodinta laga bilaabo arbacada shiray isugu yimaadeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalkaasi iyo gobolada ayaa waxaa lagu sheegay in la qaadi doono tallaabo wasiirka caafimaadka ee Botswana Edwin de Colotti ayaa waxa uu sheegay axaddii shalayto in waddankiisu uu ogolaaday in 15 kiis oo dheeri ah oo nooca Omicron ee viruskaasi isagoo oo ku daray dad ay soo gaareen isagoo intaas ku daray 4 xaaladood ee la xaqiijiyay ee dadkaasi qabeen xanuunka wasiirku waxa uu ku bogaadiyay seenisyahanada inay goor hore ogaadeen isla markaasina ay xaqiijiyeen kala duwanaanshiyaha dalkaasi xanuunka laakiinse waxa uu carabka ku dhuftay inaysan ka soo bixin Botswana maadaama 4 xaaladood ee dadkaasi laga helay xanuunka COVID-19 ay yihiin dad diblomaasiyiin oo socdaal ku yimid dalkaasi waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo dhalashooyinka 4 qof isagoo sheegay in waddankiisa uusan doonayn inuu ku daro isbeddel muuqda oo lagu dhaleeceynayo ka duwanaanshiyaha dadkaasi dadkii hore u joogay subax subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Kulan saacado badan qaatay oo xalay magaalada muqdisho ay ku yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo qaar ka mid a musharaxiinta midooda ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya, iyadoo ra-iisul wasaarahan uu kulankaasi ku sheegay in uu wax ka qaban doono madmadowyada dadka qaarkood ay tabanayaan ee ku salaysan habsami u socodka doorashada. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyahayaga xasan kaafi qoysteen.
kulan saacado badan qaatay oo ay magaalada muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo golaha midowda musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo tabashooyinka ka jira qaabka loo maamulay qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose. midowda musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaaraha u soo bandhigay walaaca ay ka qabaan hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka oo ay sheegeen inaanay ku dhicin qaab daahfurnaan ku salaysan, waxaanay codsadeen in ra-iisul wasaaruhu uu wax ka qabto cabashooyinka ka imanaya musharaxiinta qaarkood iyo odayaasha dhaqanka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa midowda musharaxiinta u sheegay in dadaal badan uu ugu jiro sidii loo xallin lahaa tabashadooda, islamarkaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan ula kulmi doono madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada kale ee maamulaya doorashooyinka, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubnaha midooda musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. midooda musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daahfurnaan la-aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli uga noqon karin habka ay hadda wax u socdaan. ra-iisul wasaaraha ayaa madaxda midooda musharaxiinta waxa uu uga warbixiyey dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada, waxa uuna la wadaagay inuu faray guddiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ee ay muujiyeen midooda musharaxiinta, dareenka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka, ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadatashiga qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona saxilaa qaladaadka jira. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo sidoo kale shir fogaan araga.
dhanka kale, afhayeenka golaha midowda musharaxiinta daahir maxamuud geelle oo kulanka ay ra-iisul wasaaraha la yeesheen kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu lafaguray.
ra-iisul wasaaraha waxaan ula tagnay arrimaha muhiim ah, waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay, xaaladihiisana ay qaldan yihiin. waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhaweeyey, waxa uuna noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran, dareenkaasna uu gudbin doono doorashooyin isu hufan oo hagaagsan si ay u dhici lahaayeen.
qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta muqdisho ayaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan kulanka ay yeesheen ra-iisul wasaare rooble iyo midowda musharaxiinta. doctor cabdicasiis nuur caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho, waxaana uu v o a uga warramay dareenkiisa ku wajahan kulanka dhex maray labada dhinac.
kulanka u dhexeeyey midowda musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ahaa kulan ay ku gudbiyeen cabashadooda ku aadan hanaanka doorashadu ay ku socoto inuusan ahayn hanaan hufnaan iyo xorriyad ay ka muuqato. runtii taasoo horena ay uga hadleen in badan oo kala duwan. dhanka kale, ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo dhaweeyey aragtidooda, waxa uuna sheegay inuu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan lana kulmi doono maamul goboleedyada. sidoo kale ra-iisul wasaaruhu hore wuxuu ula kulmay waqti dhow guddiga shalayba wuxuu ula kulmay guddiga doorashada, asagoo runtii faray in ay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo xorriyadda qofka musharaxa, qofna aan lagu hor istaagin. runtii waxay ku xiran tahay arrimahaasuna waxay ku xiran yihiin ra-iisul wasaaruhu sida uu wax uga qabto guushooda ama miraha ka dhalan kara ama ka imaan kara, waxay ku xiran yihiin sida ra-iisul wasaaruhu uu ula falgalo dhinacyada saameynta ku leh doorashada, sida guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada ay qudhwada runtii saameyn ku lahaa. waxa ay ku xiran tahay sida uu ula falgalo oo arrinkaasi uga shaqeeyo hufinaanta doorashada. runtii dalka soomaaliya, dadka soomaaliyeed xilligan waxay ku sugan yihiin marxalad adag oo abaara leh, meelaha qaarkood ay ka jiraan colaado, bulshada caalamka oo indhaha ku haysa doorashada Soomaaliya waxa aad muhiim u ah in la ilaaliyo hufnaanta doorashadan iyo xurriyadda qofka muwaadinka oo wax dooranaya ama kala dooranaya intaba
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dib loo soo bilaabo doorashada aqalka hoose si meesha looga saaro qaladaadka ka yimid qaar kamid ah habkii loo maamulay tartanka kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka sida uu ku waramayo Xareed Xasan Cali oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed.
Anigu waxaan qabaa Prime Minister-ka iyo musharixiinta madaxweynayaasha oo isarkay wax macna leh oo ay soo kordhinaysaa inaysan jirin oo cabashada musharixiinta madaxweynayaashu waa sax, waana wax Soomaaliya oo dhan u muuqato qofka soo Soomaaliya. Laakiin waxaad moodaa arrinkan ra-iisul wasaaraha inuusan hadda aysan uusan waxba ka qaban karin arrintan 17-kii Sebtembar baa khaladkan la galay oo maamul goboleedyadii gacanta loo geliyay doorashada ayagaana gacanta ku haysta guddigan Siid la yiraahdana ayagaa magacowday guddigan Fiid oo federaalkaana wax hadda hawsha uu ka geli karo oo ka qaban kara ma jirto. Anigu waxaan qabaa waxa wax lagu bedeli karaa in wixii hadda la qabtayna oo corruptionka oo musuqmaasuq ahaa la kansalo, maamuladiina madaxdi maamulada iyo madaxweynayaashana la isugu yeero, ra-iisul wasaaruhu isugu yeero, halkaa laga amba qaado doorashada sidii lagu soo celiyo ay ahaan jirtay 2000 iyo doorashadii ugu dambeysay oo Xasan Sheekh uu qabtay oo halka caasimada ahayd oo halka gobol ahayd in lagu soo celiyo, in isimadii iyo nabadoonadii loo geliyo gacanta loo daayo. Anigu sidaasan qabaa oo laga daayo maamuladan mar walba waa xoogayaan doorashada waana khasbayaan.
Ugu dambeyntii tan iyo intii ay bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa waxaa soo ifbaxayay cabashooyin kala duwan oo ku qotoma qaabka ay u socdaan doorashooyinka, waxaana jirta in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka aqalka hoose ay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada kursiga tirsigiisu yahay 67 ee uu dhowaan ku soo baxay kusimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Yaasiin Fari. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Hay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Somaliland ayaa xadii shalay ahayd waxay sheegtay inay sameeyayso xeer lagu xakameyn doono adeegsiga baraha bulshada, gaar ahaan warxuma tashilka sida ay hadalka u yiraahdeen iyo wararka been abuurkii wixii la mid ah. Arintaas waxay soo baxday kadib markii shir sanadla ah ay wasaaradda isgaarsiinta ee Somaliland ay yeelatay xeerkan cusub iyo dhammaan qodobada looga hadlay shirkaasi. Ayaa wariyaha VOA da Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Somaliland Dr. Abdulwali Sheikh Abdullahi.
Laba maalmood ba shirku socday, doodo far badan ba ka dhacay, sidoo kale waxaan soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo la xiriiray technology-ga. Marka waxa ka soo baxay dhowr qodob. Marka koowaad, qodobka wuxuu shirku bogaadiyay horumarka technology-ga ka jira Somaliland, isla markaana u dhiirigeliyay dhammaan danayaasha inay laga faa'iideysto horumarka. Qodobka labaad ka soo baxay waxa weeye in la dadargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan. Sidoo kale waxaa soo baxay iyadana la dadargeliyo adeegga government-ka oo dowladdu gacanta ku hayso, iyadoo cilmi baaris la sameeyey la soo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto siiba in lagu fidiyo adeegyada gobollada dalka kala duwan. Wax kale iyaduna ka soo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technology-ga si ka faa'iideysku kor u kaco, sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo. Waxaa iyadana aada looga hadlay oo ka soo baxay qodob kamid ah saameynta ay ku leedahay technology-gu waxbarashada siiba da'yarta iyo reerka soo koraya, oo lasoo jeediyey in wasaaradda isgaarsiinta iyo wasaaradda waxbarashadu ay ka soo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee ku leeyahay technology-ga waxbarashada ku leedahay. Wax kale iyadana ka soo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu u soo saari lahayn technology. Ilaa imika waxaan ku koobanahay adeegsiga technology cid kale soo samaysay, laakiin tusaale ahaan in loo beddelo hal abuur oo inaga laftigeennaba aynu gaarno heer aynu adduunka aynu la wadaagno ugu dambeyntiina wax kasoo baxay in ay soo saarto dowladdu siibay wasaaradda iskaashiga tiknoolajiyadu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta tusaale ahaan shirkada iskaashiga kale xog bay dadka hayaan shirkado gaar ka haya waxa kale jira hay-adaha bensiyooyadna xog daray leeyihiin gacanta ku hayaa jira iyo ta dowladdu gacanta ku haysa marka shuruucdii lagu ilaalinayo in la soo saaro kulay todobada qodob ka soo baxay shirka waanu si fiican u soo dhamaaday
haddii wasiirka isku taagno matalanka waxbarashada oo kale waxaa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyeyba in dhalinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayeen halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan teknolojiga iyo aaladahan cusub ee mobileka ay ka midka yihiin marka maxaad is leedihiin waa la tallaabo la qaadi karaa labada wasaaradood
wartaalka hadaan yar ka horeeyo waxaa la soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey dugsiga dhexe ee hoose ee Soomaaliland oo nin aqoonyahan Soomaaliland sameeyey wax ka soo baxday 304 uu ku leeyahay saameyn 15 oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisa marka waxa la qaban karaa waxa weeye tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto kale wax kale oo kamid ah inay laftigooda waalidka lagu wacyigeliyo dhibaatada uu leeyahay imika waalid badan oo reer Soomaaliland xaragga ilmaha yaraama isagoo ku raali gelinaya ama ku sabay inuu gacanta ugu rido dadka ilmaha yaraaya afar jirka marku la koro wax wuxuu arkayaa mar walba u baahan yahay marka wacyigelintaasina qayb ka mid tahay wax kale oo ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta macalimiinta maamulayaasha iyo cid kastoo danaysaba iniga laftigooda laga wacyigeliyo marka kale waa qodob fara badan laakiin waa qodob guud maayo laga soo qaado insha Allah inta aan
dadan ugu dambeeyay su'aalaha ku jira wasiir halka la xidhiidha tusaale ahaan xakamaynta ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood account ama magacyo been abuurayto qof ku sameysto qof kale maalin walba dad baa beenin ku jiraan waxa maan soo qorin waxa maan soo dhigin taasidee sidoo tahay
taa kulli laba dhinac laga eego midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxa lagu helo kale imika waxa jira maxkamaduhu inay uun ku xukumaan naxwi xeerarkii beri hore jiro aan laabdhiid marka waxa ka ciqaabta qofkii waxa ku dhaca marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaale magacdiilku muxuu yahay been abuurtu muxuu yahay marka waa qeexid dembiyada kadibna in ciqaab raacdo wax kale iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sidee hay-adaha waxaan ay khusayso haday tahay hadiska wasaaradda iskaashiga hay-adaha sharciga fuliya garsoorkii iyo inta kale khusaysa iyaga laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirtaa marka kolley inahaas oo dhan bay ay soo gelisaa
su-aasha ugu dambeysa wasiir marka taa lafteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn inaanay dowladdu siyaasiyan uga faa'iidaysanino wixii iyada kasoo horjeeda ee aaraha ama bare bulsha aanay xakamayn onitaa sidoo kale reebaysaa
horta cidda ugu badan wax laga sheegaa waa dowladda iyo khaasatan dadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta oo dhanba qeybaha kale bulshada wax laga yaba inay ka gaadhin in waan ogtihiin innaga way kala madax bannaan yihiin qeybtan garsoorka iyo sharci fulinta iyo dowladduba marka waxa sameynaya waa xeerka baarlamaanka mari doona baarlamaanka iyaga inay hubiyaan ay noqon doontaa intaanan baarlamaanka geyn laftigeyga qayb aanu ka gelin doona oo wax la hubiyo marka wax qarsoon maaha laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto anaga la feego taawan dareensanahay laakiin sida nimanka lagu jiro dadku adeegsanaya xaalad lagu sii daawan karayo maaha in sida ku sii socoto ay noqoto
wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi ayuu kaasi ahaa uu warramayay wariyaha V O A-da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee WHO u bixisay Omicron ayaa ku sii fidaya qaaradda Yurub kadib markii keesas cusub oo xanuunkaasi xaddii shalay taed laga helay dalal ay ka mid yihiin Netherlands, Denmark, UK iyo sidoo kale Australia. Warbixina muurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A-da qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Saynisyahanada Yurub ayaa aad uga dayrinaya faraacan cusub ee xanuunka COVID-19 oo dhowr dal soo gaaray. Waxaa la sheegay inuu ka khatarsan yahay noocyadii hore ee xanuunka kana fiditaan badan yahay. Xilli uu caalamku ka soo kabanayay xanuunka COVID-19 waa arrin warwarkeeda leh in iminka la helo faraacan. Dhowr toddobaad waddamo ku yaala Yurubta Galbeed oo ay ka mid yihiin Jarmalka, Holland iyo Austria ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 si ba'an ugu fidayo. saddexdaas dalba waxaa la saaray xayiraado kala duwan. Saraakiisha caafimaadka holan warbixin ay soo saareen ayay ku sheegeen inay baaritaan wadaan labo qofna laga helay faraca covid 19 ee loo bixiyey omicron. Dhowr iyo 60 qof oo ka yimid dalka koonfur afrika soona gaaray dalkaasi ayaa guud ahaan laga helay xanuunka covid 19. dowladdu waxa ay ka codsatay in dhammaan dadka ka soo socdaala iyo wadamada koonfurta afrika ayo ay ku jiraan dadka u dhashay holan toddobaadkii aynu soo dhaafnay ee xanuunka iska baadhaan, waxaana laga furay xarumo cusub oo dadka lagu eegayo madaarka iskhiib hool ee magaalada amsterdam. toddobaadkii aynu soo dhaafnay, dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay magaalada rotterdam. waxaa lagu diidanaa xayiraado ay dowladdu soo rogtay, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in bandow buuxda dalka la saaro. wadamada jarmalka, britain, belgiumka, talyaaniga, austria iyo jamhuuriyadda jeek ayaa sheegay inay heleen kiisaska faracan cusub ee covid 19. britain 3 qof ayaa ilaa iyo iminka la xaqiijiyey in xanuunka laga helay, sida uu sheegay xogayaha caafimaadka Sajid Javid. waxaa kale oo uu sheegay inuu arrinkan isha ku hayo hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa:
I've been updated on this variant by the UK Health Security Agency and they have now designated.
hay-adda caafimaadku waxa ay ii soo sheegeen faracan cusub ee covid 19. waxa ay ii sheegeen inuu yahay farac cusub oo weli baaritaan uu ku socdo. wararka horudhaca ah ee la helayaa waxay u muuqdaan in faracani uu ka khatarsan yahay kii delta. tallaalka aynu haysanaana aanu aad u difaaci karin. dalal ku yaala koonfur afrika ayaanu xayiraad socdaal saarnay. saynisyahanadu aad ayay uga walwalsan yihiin faracan.
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isaga oo muuqbaahiyayaasha ka hadlaya sheegay in maadaama oo faracan cusub laga cabsi qabo inaanu tallaalku si xoog leh u difaacayn, aanay haddana iminka dowladdu joojinaynin dadka britain ka socdaalaya, laakiin qof kasta oo dalka yimaada waa inuu xanuunka covid 19 iska baara maalinta labaad. 3 qof ee iminka britain laga helay faracan cusub ayaa iyaga iyo qoysaskoodaba lagu amray inaanay dibadda usoo bixin, waxaana la baadigoobayaa cid kasta oo ay la kulmeen. dowladda britain ayaa sheegtay in magaalooyinka ay 3 qof degan yihiin laga sameynayo baaritaano ballaaran. dr maxamed caydiid hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada sheffield ayaan weydiiyey khatarta faracan cusub ee xanuunka covid 19.
fayraska corona wuu tarmayaa oo marba nuqulo cusub oo qaab dhismeedkii kii hore ka duwan ayuu sameynayaa, oo taasoo keenaysa inuu hadiyo goor ay yimaadaan nuqulo aad iyo aad uga khatar badan marka la eego xanuunaday sababayaan iyo dadka ku jiifsanaya ama siday u faaf dhaqsahay ku faafayaan kuwii hore. marka haddaynu nimaadno nuqulkan cusub ee dhowaan la arkay ee omicron, waxa la sheegayaa inuu ilaa hadda yahay kii ugu khatarta badnaa marka loo eego nuquladii dhammaan aynu soo wada aragnay. marka nuqulkani waxa la sheegayaa inuu ka khatar badan yahay xagga xanuunada, yacni awoodda uu leeyahay inuu xanuuno khatara sababo, iyo inuu dhaqso kuwii hore nuqulladii hore dhan ka badan uu ku faafayo, waxaana laga baqsan yahay inuu khatar aad iyo aad u ballaaran u keeno caafimaadka bulshada ama wadamada. waxaa kaloo la sheegayaa inuu awood u leeyahay, sida laga baqsan yahay, inuu hoos u dhigo difaaci jidhka ee uu ka kasbaday tallaaladii la siiyey. marka waxaa kaloo la sheegayaa inaanay haddana sidaas ay tahay khubaro badani ay bilaabsan yihiin ama ay rumaysan yihiin in aanu ilaa hadda tallaaladii ay dadku qaateen uu weli ka difaacayaan jidhka xanuunkan maxaliyaha fayraskan cusub, oo aanu yacni tallaalkii hore loo qaatay ama tallaaladii hore loo qaatay aanu ahayn nuqulkan cusub mid ka dhigaya waxba kama jiraan.
britain ayaa wadamada malawi, mosambiq, zambiya iyo angola ku dartay liiska khadka cas ee socdaalka, laakiin cabsida weyni waa inuu haddii uu faracani kusoo bato yurub, tani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa marka laga reebo dhibka caafimaadka dhaqaalaha wadamada yurub oo iminka uun kasoo kabanayay tan iyo intii bandooyada laga qaaday. britain waxaa iminka lasoo celiyey in laga bilaabo salaasada dadku ay afsaabka xidhaan marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha, marka ay galayaan dukaamada waaweyn ee laga adeegto, iyo maslaxyada la isugu yimaado. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
waa tahay askari ka tirsan ciidamada booliiska dalka Kanada ayaa tuulada ceel saalax ee gobolka Mudug oo ku taala galmudug, waxa uu ku dhashay halkaasi uu ka hirgeliyey iskuul ay dhigtaan boqolaal arday oo danyara. warbixinta ku saabsan amuurtaasi waxaa soo diray wariyaha v o eda ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb.
goobta waxbarasho ay hirgeliyeen maxamuud iyo saaxiibadiis ayaa lagu magacaabaa rajo, waxaana dhigataa ilaa 800 oo arday, kuwaasoo badankood laga keenay miyiga islamarkaana aysan waalidkood awoodin dhaqaalaha waxbarashada. Waxayna ku dhalatay arrinkan markii uu arkay in weli deegaanada miyiga iyo magaalooyinka yaryar aysan helin goobo waxbarasho oo lacag la'aana.
Alxamdulilaahi, iskuulka waxaa aasaasay nin qurbaha jooga oo Soomaaliyeed oo Bursaalax ku dhashay, geedahan Bursaalax hoosood ku dhashay, maantana jooga Kanada, booliis Kanadiyaan ah. Iskuulka fikradda asaga lahay in ummadda ay ka faa'iidaysato waxbarashada bilaashka ay ku helaan si uu jahliga u baabi'iyo darteed buu fikradda la imaaday, si ay dadkeena u gaaraan ummadaha kale aqoontooda iyo waxbarashadooda meeshay heerka gaarsan tahay inay gaarto. Ninka iyo tiim kale oo tiim shaaf la yiraahda oo qurbaha joogo baa iskuulka gacanta ku haya.
Maxamuud waxa uu ii sheegay in iyagoo xaalado adag ku shaqeynaya ay haddana ka fakaraan sidii dhalinyaradan ay u heli lahaayeen waxbarasho toosa, islamarkaasina ay dhaqaale arrintaasi ku bixin lahaayeen. Maxamuud, waxaan jeclaan lahaa adigoo Kanada jooga inaad warbixin naga siiso duruufaha adag iyo Soomaalidiina ku dhaqan dalkaas Kanada gacanta aad siisaan caruurtan maanta aan la joogay waxbarashada tooska ahi helaya, sidoo kaletana fursado kala duwan heleen dhalinyaro badan oo miyiga ka yimid.
Walaalkay Nuux salaamaya. Marka ugu horreysa aad baan ugu mahadsanahay maanta iskuulkii Somali Hope Academy, iskuulka Rajo, dugsiga hoose dhexe Rajo, magaalada Bursaalax ku yaalla, inaad joogtid. Saan kugu sheegay walaalkiis horeyba iskuulkan aasaaskiisii iyo lacagaruurkiisu wuxuu bilowday 2008-kii, waxaan furnay 2012. Markaan furayna waxaa dhiganaysay 93 ardo. Alxamdulilah, maanta aan joognana waxaa dhigtay 845 oo wiilal iyo gabdhaba isku jira. Marka iskuulkan runtii u shaqeeya ama caawiya oo loogu talagalay agoonta dadka danyarta ah iyo gabdhahaba iyo dadka deegaanka degan oo dhan, dadka deegaanka degan oo dhan, waa iskuul aad looga faa'iidaystay. Waxbarashaduna hadda waa shayga keliya oo looga bixi karo dhibaatooyinka badan oo lagu jiro Soomaaliya maantay, khaasatan markaad fiirisid dadka degan rural communities-ka ama tuulooyinka yaryar, aad iyo aad bay u dhibdhaceen. Taasna waxaa keenaysa waxyaabihii samfalka ahaa oo dhan ama waxyaabidan oo la sameynayay oo laga sameynayo magaalooyinka waaweyn say u badan tahay.
Waxay ka geystaan dhismaha iskuulka, dhismihiisa, baahiyaha dhan ee ardadaasayta, sida ardada agoomaha camal ama dadka laga tiri badan yahay ama dadka iska danyarta ah, wixii wax ku baran lahaayeen agabkii, haddii ay noqoto kuraastii, haddii ay noqoto buugagii, haddii ay noqoto qalamkii, haddii ay noqoto uniformkii, dadka ay iska bixin karin in la siiyo. Sidoo kale maadaama oo ardada aan lacag iskuul fii aan laga qaadaynin, waxaa kale oo ay awooddooda ay saaraan in ay macalimiinta salarigooda inay bixiyaan wax walba oo iskoolka looga baahan yahay ee waxbarashadiisa ku saabsanna ayaga xamilay oo dushooda saaran tahay.
Hor intan iskuulka aan la dhisin, aan la aasaasin, iskuulla kale ay dhigan jireen, waa bixin waayey waxbarashadoodii, waan bixin waayey, waan ka adkaan waayey, waa laygu soo ceyrin jiray. Seegseeg bay iska ahaayeen ardadu markii maalinba iskuulka itixaamada ay gelayaan sanadka ciyaalka, ilmaha waad garanaysa, ciyaalka waxa la oran jiray oda soo qaata lacagtii keen bilaha. Marka ilmuhu imtixaanka gelin baa layga soo ceydin jiray guriga markay fadhiyaan, ama maanta ka dhacday oo kale macalin kale cusub baa imaanaya, waan baryayaa, uu geynayaa ilmahaygu ilaa koowaad ilaa saddexaad shan sano u dhexeeya lix sano. Iskuulkan markii la dhisay oo naloo dhisay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, aada iyo aada baan horta ugu bishaaraysanay caruurtada iskuulkaana ku soo xareeyay.
Ardayda halkan wax ka barata qaybtood waxa ay ka waxbarasho wanaagsan yihiin ardayda ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Bursaalax.
School rasuulkaasi oo magaciisaan markii hore ku sheegay ceel saalax sida ku qoran warqadan aan akhrinayo balse uu ku sheegay bur saalax nuux muuse birjaab ayaan kusoo gebagabaynaynaa warbixintiisa guud ahaanba idaacaddeenni aroornimo waa anigoo ah sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo haatan.
This is VOA News, reporting via remote. I'm Marissa Melton. Cases of the Omicron variant of the coronavirus discovered in South Africa continue to pop up, even in countries on opposite sides of the world. Many governments rushed to close their borders Sunday. That came even as scientists cautioned that it's not clear if the new variant is more alarming than other versions of the virus. Britain said it will convene an urgent meeting of G7 health ministers on Monday in response to this new variant. The British government announced new measures on Saturday to try to slow the spread. Tougher rules are now in place for people arriving in Britain and ordering the use of masks in retail settings and on public transport in England. Some children in schools will also be required to wear face coverings in communal areas. Member states of the World Health Organization have reached a tentative consensus to negotiate a future agreement on preventing pandemics. Diplomats said on Sunday the consensus would also bridge the gap between sides led by the European Union and the United States. The draft resolution was hammered out in negotiations over the weekend and will be presented for adoption to health ministers at the WHO's three-day special assembly that opens on Monday. France announced Sunday that the European Union's border agency, Frontex, is going to deploy a plane 24 hours a day over the English Channel coast to monitor migrant crossings. Ministers responsible for immigration from France, Germany, the Netherlands, and Belgium convened in the northern French port of Calais on Sunday afternoon, 4 days after an unprecedented accident saw 27 people drown in the English Channel. France has been pushing other European nations to help it crack down on human smuggling. VOA News. Honduras' dominant political parties are both declaring victories in Sunday's election, the two sides proving unwilling to resist declaring their candidates victorious despite electoral officials' orders. Meanwhile, the Associated Press reports that voters remained in line at some polling sites as partisan crowds tussled over when to cut off voting. From their official accounts, the Conservative National Party and the leftist Liberty and Refoundation Party announced that their respective presidential candidates, Nasrias Fora and Xiomara Castro, had each won. Castro's husband, former President José Manuel Zelaya, said via Twitter, "We win." The announcements come only a couple of hours after the National Electoral Council reminded parties that such announcements were prohibited and violators would be fined. The Kremlin said on Sunday it was hoping President Biden and Russian President Vladimir Putin would speak via video link before the end of the year. Russia's RIA news agency quoted Kremlin spokesman Dmitry Peskov as making the statement, adding there's no exact date. His comments come as tensions run high over what the West says are unusual Russian troop movements close to Ukraine. Some Russian sources have suggested they are part of a Russian push to secure and frame the terms of another summit with President Biden. The U.S. president said on Friday that he would, in all probability, speak with President Putin and Ukraine President Volodymyr Zelensky. The leaders of several Asian countries have called for boosting economic ties with Afghanistan and pledged to provide assistance to the Afghan people during a summit in Turkmenistan. The countries voiced concerns about the situation in Afghanistan and promised to help stabilize the country, which was taken over by the Taliban in August. The nations are part of the 10-nation Economic Cooperation Organization that includes Turkey, Iran, Pakistan, Afghanistan, and six ex-Soviet nations. Pakistani President Arif Alvi spoke of the need of the threat of Afghanistan's economic and financial collapse, saying the Islamic world needs to pool efforts to help avert a catastrophe that could result in what he said would be chaos and conflict. And Israel's president has visited one of the most contentious spots in the occupied West Bank to celebrate the Jewish holiday of Hanukkah. Sunday's visit by Isaac Herzog to the West Bank city of Hebron sparked scuffles between Israeli security forces and protesters. Herzog said he was visiting the Cave of the Patriarchs to celebrate the ancient city's Jewish past and promote interfaith relations. Reporting via remote, I'm Marissa Melton, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 29th, and here are some of the stories we are covering. WHO calls for renewed COVID prevention efforts amid Omicron variant spread.
The solution is not about banning travel, but our ability to identify the potential risks, mitigate the risks, while we are still facilitating international travel, because we have seen the devastating effects that COVID had on the economy.
Zimbabwe says it is prepared for the Omicron variant. Sudan's military leader and prime minister make changes in the country's security sector. Sierra Leone's anti-corruption commission charges a former presidential candidate and four others with corruption. And the deputy chair of Gambia's truth commission says anyone who knowingly committed crimes against humanity should face the consequences.
If you participated in any of those crimes that I have mentioned, you were holding public office, you knew what your obligations were, what your commitments were, you did not have to carry out an illegal order.
And Cameroon says its citizens abuse LGBTI people. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. World Health Organization says renewed efforts to prevent the spread of the coronavirus is needed as scientists scramble to determine the risks posed by the new Omicron variant. Low vaccine rates combined with public fatigue over safety measures are putting more people in Africa at risk. Linda Gifters reports from Johannesburg.
Experts say it's no surprise a new variant of the coronavirus has been discovered. Fewer than 8% of Africans are vaccinated against COVID-19, creating an environment for the illness to spread and mutate. Dr. Mary Stephen is a technical officer for the World Health Organization's Africa office. She says in the absence of vaccines, the public needs encouragement to uphold other measures to reduce the spread and save lives.
We cannot be tired. We have to continue to make sure we are complying with wearing of our face masks, keeping our distance away, avoiding unnecessary mass gathering, ensuring we are keeping hand hygiene, so that it's another layer of protection in addition to the vaccination.
South African scientists detected the Omicron variant last week. Research is underway to determine how transmittable it is and its reaction to vaccines. Amid uncertainty, Britain, the United States, and European Union reacted by imposing travel bans to Southern Africa. Stephen, however, says the variant has already crossed continents and that halting flights to African countries that have long enforced testing for travelers is the wrong response.
The world should react to them with solidarity. The solution is not about banning travel, but our ability to identify these cases, identify the potential risks, mitigate the risks, while we are still facilitating international travel, because we have seen the devastating effects that COVID had on the economy.
Jeremiah Chikudu is all too familiar with the economic toll of the pandemic. The 45-year-old Uber driver says two of his cars were repossessed last year because he could no longer afford the payments during lockdown. Chikudu says he fears he's about to take another financial hit with the new variant.
I see us like losing close to, let's say, 50% of what we've been earning recently. Relying on Uber, business was down. That means I was not going to be able to provide for the family.
Despite the pandemic's impact on him, Chikudu says he's still hesitant about getting vaccinated. With the threat of a new variant, experts are hoping people like him will reconsider. Dr. Michelle Groom is with South Africa's National Institute for Communicable Diseases.
Hopefully, you know, with some concern over this coming fourth wave, hopefully, you know, those that were on the fence may actually go and vaccinate.
More than 3,200 people in South Africa tested positive for COVID-19 on Saturday, a marked increase from the day before. The government is campaigning for more people to get vaccinated and even offering grocery vouchers to those who get their shot. Government data show that at least 41% of South African adults have now been vaccinated. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg.
Zimbabwe's government says the country is very prepared to handle the new COVID-19 variant Omicron, first reported in neighboring South Africa. As Columbus Mavunga reports from Harare, the World Health Organization says a fourth wave of the pandemic is most likely to hit Africa.
Zimbabwe's Vice President Constantino Chiwenga, who doubles as the country's health minister, has asked the nation not to be concerned about Omicron.
The country should not panic, because we are very prepared. The ramping up of our vaccination program in the past month has seen marked increase in the vaccination uptake. That is the prevention which we are going to have to have to our people. If any other variant comes, at least when your body is protected, it is much better than when you are found naked.
Zimbabwe has fully inoculated about 2.8 million people since February, when it began its vaccination program to contain the COVID-19 pandemic. The government is a target of vaccinating at least 10 million Zimbabweans, or 60% of the population, by the end of the year, a figure which might be difficult to reach given the scarcity of resources and short time left. Itai Rusike, head of the non-profit Community Working Group on Health, says Zimbabweans should panic about the new variant, initially named B11529, since the country shares porous borders with South Africa and Botswana.
And this new variant is also coming at a time when the festive season is upon us. A whole lot of Zimbabweans, they use these undesignated entry points that poses a serious health challenge, as they will not be properly screened and monitored as they come back to the country. What we now need to encourage, you know, the government of Zimbabwe is for them to strengthen their surveillance and monitoring system, especially the land borders, and also make sure that the screening and monitoring at the bigger entry points is also strengthened.
Meanwhile, Humphrey Karamagi, a medical officer at the World Health Organization Regional Office for Africa, said on the WHO Twitter account that a fourth wave of COVID-19 is likely to hit the continent.
A fourth wave in Africa is almost a certainty, as long as we still have these factors in play, which is new variants coming up, and also the fact that people can get reinfected, and also if we're getting new populations who may have not yet been exposed, we then would always have subsequent waves. Vaccination really helps a lot in terms of reducing the severity of disease, but also reducing the risk of infection. The vaccine is not a magic bullet. So the vaccine is to work together with the public health measures to reduce the potential risks and effects of subsequent waves.
The WHO says COVID-19 has infected about 6.1 million people in Africa and claimed 152,113 lives. The World Health Body also says more than 227 million vaccine doses have been administered in Africa. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe.
In Sudan, reinstated Prime Minister Abdalla Hamdok over the weekend dismissed the Director General of Police, Lieutenant General Khalil Tahmakdi, and his Deputy, Lieutenant General Sadiq Alik Ibrahim, and immediately replaced them. Meanwhile, military leader Abdel Fattah al-Burhan Sunday reportedly dismissed 8 intelligence officials, including the intelligence chief. Journalist Michael Atit in the Sudanese capital Khartoum says the dismissal of the police police chief and his deputy could be related to alleged violence perpetrated against pro-democracy protesters.
The head of Sudan's military did some changes, replacing some of the senior intelligence officers in Sudan. We could literally say maybe some of these changes are linked to that, because as you know, the military takeover that happened on the 25th of last month, not all the military officials or military personnel were in support of that. So this could clearly indicate that, okay, maybe these are some of the officials who were actually opposing some of the decisions taken by the military. Or we could say maybe this decision, the replacement or dismissal, is even part of the reform that the military or the Sudanese government has been talking about.
At the same time, we are hearing that Prime Minister Hamdok has also dismissed the country's police chief and his deputy. What is happening?
Yes, the two officials were dismissed and replaced immediately. It has been related to the series of the protests that has been taking place a few days ago. If you could remember, there has been a lot of reports of excessive force against the pro-democracy groups. According to the Sudanese doctors, almost since the 25th of October up to last week, almost more than 40 Sudanese pro-democracy groups were actually killed during the protests. As I speak, some of the wounded are still under medication in the hospital. Upon the arrival or the return of the Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok to his position, this is one of the decisions he has taken to replace the police chief and his deputy. We don't know yet whether they are going to take further legal or administrative measures against them or not, but they have been replaced with the new officials. This has also has received a lot of applause from the Sudanese citizens, because they believe the police chief and his deputy has contributed so much to the using excessive force against the peaceful protesters within the last few days.
What is happening, Michael? On the one hand, you have General Burhan making these changes in the intelligence sector and the prime minister replacing the police and the deputy. Are the two working in unison or are they working on parallel levels?
According to the new political declaration that was signed between Hamdok and Burhan a few days ago, it talks about reforms within the military institutions, including the police and the security and also the army. So I believe the two simultaneous changes are actually part of the implementation of the political declaration that has been signed between the two leaders.
That was journalist Michael Atit in the Sudanese capital, Khartoum. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 29th. The deputy chairperson of Gambia's Truth, Reconciliation and Reparations Commission, the TRRC, says she is confident that even if the Gambian government does not implement the commission's recommendations, the country's civil society will make the government do so. Adelaide Sosset says civil society organizations in the Gambia have already developed a roadmap on how to hold the government to account. After hearing testimonies from nearly 400 witnesses about allegations of torture, unlawful killings, rapes, and attacks on political opponents during Yahya Jammeh's regime, the commission submitted its final report last week to President Adama Barrow. Among its recommendations are prosecution of persons who bore the greatest responsibility of human rights violations and abuses, and the banning of perpetrators from holding public office. Deputy Chairperson Sosset says anyone who knowingly participated in committing crimes against humanity should be prepared to face the consequences.
You know, we cannot disclose what is in the report itself, but I guess people can read between the lines. If you see people who bore the greatest responsibility, just listening to the witnesses, the victims, the perpetrators, and all those who came forward, one can easily read between the lines who bore the greatest responsibility.
You mentioned listening to the witnesses. What are some of the heinous human rights abuses that your commission gathered from the hundreds of testimonies that you listened to?
The unlawful killings. Can you imagine migrants coming through your country. You don't even know. And in West Africa, we have the ECOWAS protocol, where West Africans can come into your country and stay for 90 days before you start asking them questions of what they're doing there. And you overnight, you just butcher 67 West African migrants on the excuse that you thought that they were mercenaries. And all the other unlawful killing, once they saw you as an opposition, once you had a different view, dissenting voices, divergent voices were not allowed. So the killings, the enforced disappearances, the witch hunts, sexual gender-based violence, presidential treatment, you name it. And the huge ones were really the killings and the enforced disappearances and the witch hunts.
You're also recommending banning individuals who committed alleged human rights abuses from public service?
Yes, that's also a recommendation, yes. If you participated in any of those crimes that I have mentioned, you were holding public office, you knew what your obligations were, what your commitments were, you did not have to carry out an illegal order.
Madam, in neighboring Liberia, the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission have yet to be implemented, despite thousands of dollars spent on its work. In the Gambia, your parliament recently voted out the draft constitution. Is it not possible that the recommendation of the TRRC will suffer the same fate?
I am very confident that even if the government does not take the steps that it should take, the civil society organizations in the Gambia, the victims' organization, have taken ownership of the TRRC process and have accompanied us through this journey. And I know that they will never let this just go like that. They will never, that I can assure you. Civil society had also developed a roadmap on how they're going to accompany the recommendations of the TRRC. So whether it is done immediately or whether, as I give my favorite example, is whether it takes 22 years like this, it's an Abre one. It will happen. It will be implemented. That I can assure you. I may not be around to see it, but wherever you are, just see the deputy chair of the TRRC has said that civil society will hold government to account for the implementation, and the implementation will be done.
Madam Sose, thank you so much. It's a pleasure to speak with you.
Thank you, James. It is a pleasure to...
Adelaide Sausset is the deputy chairperson of Gambia's Truth, Reconciliation and Reparations Commission. She was speaking with us from Banjul. Sierra Leone's Anti-Corruption Commission has charged the former presidential candidate of the former ruling All People's Congress APC party and four others with 48 counts of corruption. Samura Matthew Wilson Kamara is charged with one count of misappropriation of public funds amounting to $2,560,000 that was meant for the reconstruction of Sierra Leone's Chancery Building in New York. Samura Kamara said in a statement that he will work closely with his legal team to clear his name. Patrick Sandy is the spokesperson for Sierra Leone's Anti-Corruption Commission.
The former Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Dr. Samura Malti Wilson Kamara, who also happens to be the former presidential aspirant, as you have indicated, is charged by the Anti-Corruption Commission on two counts of corruption offenses. One count on misappropriation of public funds, contrary to Section 36(1), and that is in the amount of $2,560,000, being monies meant for the reconstruction of the Sierra Leone United Nations Permanent Rep Chancery Building in New York. And the other one count is for deceiving the principal, contrary to Section 40, subsection 3 of the Anti-Corruption Act of 2008, as amended in 2019.
What can you tell us also about the other co-accused? What is their role in these alleged corruption allegations that your commission is making?
In addition to Dr. Samura Matthew Wilson Kamara, Saidu Nalo and Fode Vafumba Bawo are jointly charged with 10 counts of corruption offenses. And you have also Fode Vafumba Bawo separately charged on 10 counts of corruption offenses involving failure to comply with applicable procedures and guidelines relating to the management of public funds, conspiracy to commit corruption offense, abuse of office, and misappropriation of public funds amounting to $1,592,200 being funds meant for the reconstruction of the Chancery Building in New York. Jill Sanders Davis, who is a contractor and an American citizen, is charged separately on one count of fraudulent acquisition of a benefit and one count of knowingly deceiving a principal as he gave requisitions which contained statements that were defective and meant to deceive the principal, which is the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.
Patrick Sunday is the spokesperson for the Sierra Leone Anti-Corruption Commission. He was speaking with us from the capital, Freetown. Cameroon says lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex people are increasingly becoming victims of violence and brutality. The Central African States government made the comment this week after Human Rights Watch reported degrading treatment of LGBTI people and called on Cameroon to hold perpetrators accountable. Moki Edwin Kizika reports from Yaoundé.
About 15 people are shouting and beating a person they claim is homosexual. In the video, widely circulated on social media platforms, including Facebook, WhatsApp, and YouTube, the mob forces the naked person out of a room, pulling their legs apart and saying the person is a man dressed and behaving like a woman. Human Rights Watch said in a November 20 dispatch that the video is that of a violent mob humiliating a 27-year-old intersex person in Cameroon's capital, Yaoundé. Rights groups say Gabon is one of the few countries in sub-Saharan Africa to remove a law that punishes sexual relations between people of the same sex. Human Rights Watch Central Africa researcher Ilaria Alegrozzi says the perpetrators of the Yaoundé abuse filmed the attack, which lasted for several hours. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the signing of a historic memorandum of understanding agreement between CAF and FIFA that will pioneer a new era in the advancement of professional refereeing in Africa. The MOU was signed by FIFA President Gianni Infantino and CAF President Dr. Patrice Motsepe in Cairo, Egypt, during the 13th CAF Extraordinary General Assembly. The anchor of the agreement is Refereeing Star Project, an initiative that aims to produce world-class referees from the African continent and also contribute towards the development of referees in the 54 CAF member associations. Dr. Patrice Motsepe is CAF president. He speaks on the project.
We've just signed a big deal for FIFA to train our referees, African referees, to make sure that these African referees, our referees that we've got confidence in, can and that we pay well, can also officiate in some of the top football games in FIFA, in the World Cup. So Gianni, as the president of FIFA, has really been most supportive.
In the meantime, the 52 members of the Confederation of African Football unanimously voted to support the proposal for a biannual FIFA World Cup. FIFA President Gianni Infantino, who was in attendance at the 13th Extraordinary Meeting of CAF in Cairo, told reporters that the biennial competition will encourage inclusion among football-loving nations.
There is nothing like playing a big tournament in order to boost the game, in order to create unity, inclusion in a country and between countries. So to create more of these opportunities is certainly something which is crucial for the future of football all over the world. We cannot say football is global if then we exclude 80% of the world.
Away from the CAF General Assembly to the CAF Confederations Cup, where several matches were played in the additional second preliminary round. Congolese AS Otoho took the upper hand over Kenyan visitors Gor Mahia, with Roland Okori scoring the game's long goal as Ghana's Hearts of Oak won 2-0 in Accra over Algeria's JS Saoura. Nigeria's Rivers United will take a slim advantage to Egypt after beating Al Masry 2-1 at home. On the start, Felix Hofia-Bioni in Abidjan offset putting a brilliant second half fight to beat Angola's Interclube 2-0, while in Monrovia at the Canyon Du Sports Complex, South African giants Orlando Pirates picked a similar 2-0 victory over Liberian host LPRC Oliers. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, November 29th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington.